Zaliwa wakishua nyumbani kwetu pangu pakavutia mchuzi. Hakuna anenijua huku bongo jiji la watu nimevamia tu. Kama kupata majaliwa liziki mafungu saba labda ngekewa. Nizidi kuhaso ntapewa labda kitabu changu nafasi nakalipia. Alinambia mama kuwa uyaone sio magorofa ya Kariakoo. Nikaze kikomando nipo nipone niendelee kuzisaka do. Bongo nyoso bongo bala, ukiwa legelege utauza ushindi. Sipofanya kazi utakufana njaa, wenzio watakupala ushindi. Baba wanadamu ukiwafata watakukatisha tamaa. Binadamu no watafanya ulale na njaa. Binadamu ukifanikiwa watasema wanakujua. Kume binadamu wamejivika ngozi ya utu, kume ni chui tu.
Kori bless me.
Baba nibaliki.
Kori bless me.
Nibaliki baba.
Kori bless me. Washindwe roho zao mbaya.
Washindwe roho zao mbaya.
Kori bless me.
Baba.
Kori bless me.
Baba.
Kori bless me.
Nibaliki
baba. Washindwe roho zao mbaya.
Uzima, na shukuru yote amina. Kwa sababu wanapanga yeye. Kama riziki na mitapewa, ntapewa. Sijachoka na subiria, subiria. Mimi ni shuja, maneno yao yasinikatishe. Tuma wanadamu, ukiwafata watakukatisha tamaa. Binadamu, watafanya ulale na njaa. Binadamu ukifanikiwa watasema wanakujua. Kume binadamu wamejivika ngozi ya utu, kume ni chui tu.
Kori bless me.
Baba nibaliki.
Kori bless me.
Nibaliki baba.
Kori bless me. Washindwe roho zao mbaya.
Washindwe roho zao mbaya.
Kori bless me.
Baba.
Kori bless me.
Baba.
Kori bless me. Washindwe roho zao mbaya.
Dear God, tunakuomba utubariki maskini wote na utujalie ili kesho yetu iwe na heshima. Amen.